I've been trying so hard, najikaza sana. Kwenye safari yangu, ninakaza kamba. Kwenye shughuli zangu, najituma sana. Unanipa nguvu za kusonga baba.
Unatembea na Mr. Kwama.
Ain't no stops, your blessing showers me like rainfall drops. Nakutazami ya we, nategeme ya we, najua.
Siwezi manage bila wewe. Manage, manage, manage. Siwezi manage bila wewe. Siwezi manage bila wewe. Manage, siwezi manage bila wewe.
Unavyojua mimi sipo bila wewe. Kama upo nami sisongi. Iwe jua ama mvua, hata kwenye mwanga na giza. Kama upo nami sisongi. I know that you got my back. You never let me down, you never let me go. Every time I turn around, you're always around, yeah, you're always around. I'ma stick with you, stick with you. I'ma stick with you, stick with you. Yeah. Ain't no stops, your blessing showers me like rainfall drops. Know that you got my back. You never let me down, you never let me go. Every time I turn around, you're always around, yeah, you're always around. Najua
siwezi manage bila wewe. Manage, manage, manage. Siwezi manage bila wewe.
Siwezi manage bila wewe. Wewe, siwezi manage bila wewe. Bila wewe. Siwezi manage bila wewe. Bila wewe. Oh, nah.